kaba lwenziko watali agaluliti avula amazina ndaba n'abatta yesu bewaana mpaka kati ani amazima abamanyi buli akuyitako ozaddirwazaawa kyosiga kyokungula olikungula entondo nakoowa nnyo okwagala abatanjagala besaayina bwe mbayita banketa kakati nkulumba nga bwennumba nga nayagala emiziina n'esukka singa kale naziwa bakateyamba oba ebitambiro okusabira abaafa omma omukazi eyafumbako ne bufa oba eyazaala ng'olisinga maaga nga baboogeredde ebikosa emitima ne nfuna simpathy kalamu n'enjibaka mumpenduulo ne bwe mutansasula sifaayo mungu yali kimbalira omusajja ayo y'emirembe mu ddyalyo muna sekendi handi oligga n'oŋŋamba kyakayiga ajja kusumbuwa omulabi aba waakukubirira amaguka n'omutamwa bamulimba n'omutwalo gumu n'ameeka awunzika agabye ennimiro ya bbaawe kyakayiga ensobi akola nnyingi sekendi handi agolola ngolole taata ddaani mugula yawunzika abagobye nze birungi byabwe bye nsisa okubawa ng'oyagala ttiimu ekoba emipiira omutebi
okweteebako
n'omukazi sekendi handi ebigezo
ofunye yabituulako n'ayita
ez'ensobi ze yakola gye yasooka
ewuwo tazimpira
n'olweyo lukandiye batugamba nalumanya ensonda ng'oyagala ttiimu ekoba emipiira omutebi
ogulayeteebako
n'omukazi sekendi handi ebigezo
ofunye yabituulako n'ayita
ez'ensobi ze yakola gye yasooka
ewuwo tazimpira
n'olweyo lukandiye batugamba
nalumanya ensonda
n'abalanga emirimu okukola n'abanabeera balanga kukuse ne bw'olibeera ozimba nnyumba ofuna musitiri kafulu wa biriki ali ku yintaani omanyi kyasobola tayinza kulongoosa wa kansa akiruddemu ennyakola bya kikulu sini ya duleva avuga by'amagezi kyakayiga takisi k'ogimuwa ebivaamu era biba by'amaziga bwe bubenje ku makubo g'osanga kimbuyegeera avuga bya kibuya wasi omukyalo omukugu asobola eyakasuna ebbeero noonya ntondo sekendi handi agumya n'omutima ne bw'omala mwezi kiki kyatannalaba sekendi handi afumba omunyige balagavunyasiba n'empombo amanye ennaku ye ne bw'ogyoga ebyokuno bayano banaakoowa n'abaana batazaala basanze abaagala nga baana babbaawe nawasaako omuto kye yaŋŋamba tusereera nze migunju tontabula yazaalako amanyi olutalo lwaleeba tayinza kutyoboola baana babba okufuuka sekendi handi bayita mbingi okuba babwereere gwe godi faatha abamu baabazaalamu bukyali butooto nga bukyasoma ne bugwa mu mbi z'abaniga roozi nga yayagala bbaawe naye olw'emiggo bufumbo n'amutama wamma omukazi eyafumbako digida neyazaalako looyakolereza ggwe ng'oyagala ttiimu egoba emipiira omutebi
ogulayeteebako
n'omukazi sekendi handi ebigezo
ofunye yabituulako n'ayita
ez'ensobi ze yakola gye yasooka
ewuwo tazimpira
n'olweyo lukandiye batugamba
nalumanya ensonda
ekijja si muntu manya kyolumba kyakayiga asaana muto munneewe wesombera puresha va kuba amatutu mutabani we eri alikuba amatutu ate naawe bw'obalaba n'oteega mbu bwebuzzaamu omusaayi butooto kalifa emyereego libaluka ekifuba olweyo olukadde lwe lumanya ensonda ate nga gwonenya neyeetonda sekendi handi andaba n'obulamu bambi byakoowa bimuba mu mutima ate nnyo okumulangira ensobi yasooka kiri ebyaggobya bufumbo bw'egganda kyava nfuba okwetaaga ebisobu maama ebiyinza okunyiiza n'ebbaawe zaali babuddu kinyerere bw'obonnoonya bannabusiro bo bampa n'obukulu saba olugaba abanjagala mwenna abalungi abampeera omukisa n'obulamu saba mbata okufaanana omuti abanywanyi nga bwe kuta amakoola kubeera ndi taataata ndittaataata wangala nnyo lumaama amamira ensi eno
neyalulemu www.djericom.com